pịchọ ịgba ngwụrọ eju chụjupịa ngwụrọ ịpụkwara, mamịnya achị Yesu Kraịst mangwụrọ ịpụkwara, ịkala ịpọ bụ vụmwembochu zahụ, eyi tombochu ịsọkọ le, vịwangayị ge zrobie abebe ge, ịngayị ge mianga ịpụkwara, ịkatịle ịtọbụzo eke bimbochu shiemu, lebe ngwụrụ afenyi eyeso yi, eyichi vangwụrụ wụnụa ngwụrụ mụ, eyigbe ngemu, eyivi mụ, eyizo mbochu ama amomu biezo mụ, vụmwe mbochu yinga ngwụrụ afenyi hụngere ke yase ebie abebe ketọ bie asesọ.